tartan aqoontii kurlanka qaaday ardayda iskuulka Darul Qeyr ee magaalada Baydhabo iyo way barlan qabday fasalada Form 1 iyo ilaa fasalka lixaad waliba go'lamay la kulantay fasalka Form 1 way bana ardayda hayna hanu ka dadaaliyeen sidii markaas fasal shoo guulan raalaytay wayba goobta gabagabada tartan aqooneedka ku qayb galay gudiga iskuulka waalidiin macallimiin arday iyo gudoomiyaha walbarashada degmada Baydhabo ee wasaaradda walbarashada iyo tacliinta sare Koonfur Galbeed ankoreen hanu kumiday waalidiinta iyo martida ku qayb galay munaasabada la ka gabagabey tartanka iyo wayba ardayda ka dhiirigelin in ay ka dadaalaan horumarinta walbarashada
lanka dowal barnaamijsha la suurinyada badano waalidiinta kumiday bakool isku jaarbay waaysan marka dilay karaan oo mayba si sheeg inta sharaf in nadaam walan baratan ardayda xishmaytan waalidiinta xishmaytan qofkii musnaajidka si ku horqay ta xishmaytan qofka bani aadiga oo xishmay sharaf in nadaam iyo wanaagta diin bang lahayn walu sii baas ku yaraa dowal baranana waa ku sii darajba
lankan la sidiis ba meel hoggaamiyo hoggaamiyo koo basadii aba ma dil laga sheenay maalanka mayl kala balamay ani tarbiida ku shagay ani jiritaanka ku shagay ani mustaqbalka ku shaqeey maalanka intaas ku shaqeey hoob ereygo keen sheeg hoobad humaanka bedel ama ereygo keen sheeg ereygiisa keen sheeg wanaagay humaanka bedel maynagadaas nasiib duri nagadaas hoobal barashii salaawtoona dunyada akhriga qas
hadii si hoob toosnaatan awlaadiin hadhowti toosnaasan si si nagatan awlaadiin nagadaayaan markan mayba san laha dadaala gabdhow dadaala is ilaaliya sharaftiin dhowra hijaabkin ilaaliya akhlaaqdin ilaaliya aadaabtin ilaaliya waalidiintiin sharaftii dhowra hadhowti hoobisin ayan shaantan dadkii jinshihay ma sheekaysada kor waan runtii umaaday umaaday hoomin ka gal maalin walba si walayn inga sheegasa is ilaaliya heer madii un murugti aran dhanku naano deerni
dhanka kala gudoomiyaha walbarashada degmada Baydhabo Yusuf Maxamed Idris iyo waliba dhanshii ku hadlay ka wasaaradda ansada markaas uu ku goonta dhirigeliyow ka ardayda iskuulada deegaanada Koonfur Galbeed
inta dadantaas ruu malaa arigaa maalinna walay wal ka fiiriyanaa gaabban oo kfiiriyan iskuulka dantana galay oo la dareemay kastoo akhlaaqiyan deedanka in ka wanaagsan tiin boqolkiiba saalinka shanshan dool ku reebay boqol oo dhameystiray asdiyaasan saalisha ta kreebana taasna walin ka maanagay maamulka iyo macallimiinta adaabtu walla si salaam leh walaan ka badnaa iskuulan boqol fasal galay ma sheega laakiin iskuul leeyay ya markob leedo yaa nosta saboorada nusurin ka walaa siibidi ugu abaanaga dadsadaa banar yahay dadkii arday oo rabshay kor walis gal kor ma is gal kor arinyo galay oo la kanagay ay on ko dadka dhaw iyo bamoodniyo ko yari hadalkaas soo sadaa heemay roogdan wal kale roognay yari markan adaabta fasalada naftay walay ku turjubaana si waalidiin taasna walay kama nagay hadana waalidiinta wiilaadan guriga ka barbaaridan lan ko ila reewali guriga la roog iyo la baxay iskuulka la saaray wal iskuulka la roogay jaamacadda la saaray wal jaamacadda bulshada kale nagada markoo la osaday akhlaaqi aan la dadaalo taasi goosda eedana ma santin
gadanbayntii maamulaha iskuulka Darul Qeyr ee magaalada Baydhabo ayaa dhanshay ku hadlay in mar walba ay tartan goobadaan ardayda fasalada iskuulka kaas oo saang nagada u dhirigelin
ka Darul Qeyr wali baa booqday gudiga ee waalidiinta CEC-da ee wali bayoona kormeerana habsami u socodka walbarashada ee iskuulka Darul Qeyr Primary and Secondary School ee runtii waalidiinta mayba la kulmeena soo socoda tartanka tayo iyo tacliin sare ee iskuulka Darul Qeyr iyo oo hanjeediyeen waalidiinta ardayda ee qaabka fayl wal lambarada kor iyo mir dhalka walbarashada yelaata iyo waxyaabaha oo aqbad walbarashada ka yeenay isku ilaaliyaan sada mobeelada iyo dhararka labiska inay isku ilaaliyaan ee tartankaasi tayo iyo tacliin sare wali ba bilaawday sanad dugsiyeedka bilaawshay iyo bilaawday haddana wali ba marahay qayb oo in ka dambooy ee tartankaasi la marahay wareegi saddexaad ee bilaawday tartankan wali ba ku horeeyay tartan onaytay ee tartan oo Qur'aanka Kariimka oo saarnayti awal marin qali ah taas oo naytay laka awal mariyay ardayga kaalanta koowaad galay kaalanta lamaad kaalanta saddexaad ardayga galay laka awal mariyay
tartan kun iyo way banagada doonay koyo walbadan ku faa'iido doonaan ardayda langobade